Let's go.
Do you like to cook?
Liker du å lage mat?
What's your specialty dish?
Hva din spesialitet?
Do you like baking?
Liker du å bake?
What sort of things do you like to bake?
Hva slags ting liker du å bake?
Do you have a favorite local restaurant?
Har du en lokal favorittrestaurant?
What is your favorite food?
Hva din favorittmat?
What is your least favorite food?
Hvilken mat liker du minst?
If you could eat the same meal every day, what would you eat?
Hvis du kunne spist det samme måltidet hver dag, hva ville du spist?
Do you have a favorite dessert?
Har du en favorittdessert?
Did your parents cook for you as a child?
Lagde foreldrene dine mat til deg som barn?
Did your parents teach you how to cook?
Lærte foreldrene dine deg å lage mat?
Tell me about a memorable meal with your loved ones.
Fortell meg om et minneverdig måltid med dine kjære.
What are some of the food traditions you grew up with?
Hva noen av mattradisjonene du har vokst opp med?
Did you share food with your neighbors or community?
Delte du mat med naboene eller samfunnet?
What type of meat do people eat where you're from?
Hva slags kjøtt spiser folk der du kommer fra?
What types of seasonings do they use?
Hvilke typer krydder bruker de?
Did you eat street food growing up?
Spiste du gatemat i oppveksten?
Is there a regional cuisine you enjoy the most?
Det et regionalt kjøkken du liker best?
What was the best meal you've ever eaten?
Hva var det beste måltidet du noen gang har spist?
What was the worst meal you've ever eaten?
Hva var det verste måltidet du noen gang har spist?